Senantolantan bunagun kan, farafinagun kan, jamana minnu bɛna u niyɔrɔ ta Coupe d'Afrique des Nations, CAN Cameroun b'a fɛ ŋɔni fila kɛnɛ kan san wɛrɛ u dafara. A tɔ tun ye jamana kelen pe de ye. Benin ni Sierra Leone ka ɲɔgɔndan sen fɛ a tun bɛ dɔn. O ɲɔgɔndan tana La Guinée ntɛnɛ tɛmɛnen juin kalo tile 14 san b'a fɛ ŋɔni kelen in na. Se kɛra Sierra Leone ta ye Tchilokila ni Kanankolo. Kamasɔrɔ filani bin tun b'a to ni Benin bɛna niyɔrɔ ta CAN na. Sierra Leone de bɛna ye Cameroun san wɛrɛ CAN kɛnɛ kan o la. Hakilina jiginna ɲɔgɔndan in bɔra dɔgɔkɔrɔ fo siɲɛ fila ka sanga ni coronavirus bana ye. CAN ko la halisa munumunuka caman tun y'a yira ko CAN tɛna tan Cameroun san wɛrɛ. Kafu farafinagun senantolantan ɲɛmayaso ka sekretɛri jeneral Viron Mosengo Omba ale ka tile fila tagama sen fɛ min kun cira kunasini tarata juɲɛ kalo tile 15 Cameroonkaw fɛ yen ale y'a yira ko CAN bɛ tan san wɛrɛ Cameroun. Siga shita la. Viron Mosengo Omba kafola. La bene trabolo kanyi. Mime na to. Kan mime nale. Akake kanye. Minyo mama delika tan. Sante menou nan. Kan tira josora mi tunga ake juwe kalwe nan. Abora doko koro kasababu ya ke coronavirus banaye. Mime sena. Kan mime nale. Nou ya takubi sabane sabanaye. Obe tan sanwere bafel nwen fla. Janvye kalwe la. Ka damne kle kononton. Ka kunche fevri kalwe kle woro. Kan bafel nwen fla sanwere. Min bena tan Cameroun a tun ka kan ka tan hakilina jiginna ɲina san 2020 kelen na nka coronavirus bana kɛra sababu ye n'a bɔra a dɔgɔkɔrɔ. Cameroun de tun ka kan ka CAN 2019 labɛn nka gɛlɛya caman tun donna a baara la a labanna ka di Egypte ma. VOA Bamara tɔgɔ la Bamako Siaka Traore Kalaseli don.